gari TikTok wea. Unawafunika vijana kili, wanadhani wataumoka. Wana watch life ya celebrities, sio real life wanatamani. Mwingine na gari Mitsubishi, in real life ni Futsubishi. Wengine online wamewana, I'm real life wanachekana. Wengine online wasmekosana, in real life wanakulana. Never accept the social media life, give pressure. Live to your limits, sijipe pressure. Control yourself, kuna pressure. TikTok ilipi, usijipe pressure. Ni place ya matangazo, tena place po ukitafta fans. Kifanya fun, itakwa fun, utampata fun. No, 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 TikTok. Mungu vijana wako tunajituma, itajipa tu, itajipa tu, itajipa tu. Street imbeba vingi vya hatari, tena ni siri. Tunajua maisha tari, tena ya siri. Advantage ya TikTok ina expose siri. Inchi yetu imeoza na masiri. Wana chips na connect, wanajibamba na wanajua siri. Na hii TikTok imetufungulia macho ya dunia. Tunajua talanta nyingi za dunia. No, 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 TikTok. Mungu vijana wako tunajituma. Itajipa tu, itajipa tu, itajipa tu. Never give up on what you pushing. But again, know what you're pushing. You may be getting lost, but you still pushing. Through the social media, we keep pushing. Ni VK light. No, my body ticked. Itaji patu. Street imbeba vingi vya hatari, tena ni siri. Tunajua maisha tari, tena ya siri. Advantage ya TikTok ina expose siri. Inchi yetu